tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
So ada andi a anda a andan so a anda a anda a anda tanom politir no wiide Amadou Ampatiba Sakrabe heddi be mi andina on talatar hande wiide parti politique en fungonde le leydi amen di fayetto ngube ngado be imma daraji bangal politique le lindi ka kananke lam hakkunejo o bami sariyawol kulti do wiide be pusama be wadi chagal nuygal sariyawol gol parti politique en be jodi do mudum ko imina yodo to fedde CNT talata altinere kenyi ana heba de ana heba balde seeda jom deede kewde li gallure bamako de kanyum en ka heba ta ndiyam robine hudfa anda hudun sabbi bini dum sud ministre kumani do kabaruji bini de ndiyam fa yeto koromeji di wadi imma daraji yotaade deede yogaji fa anda hudun sabbi bini dum imma daraji faawde e nyaloma keenaadu adnaaro allandu wadde hinnaade cheldal ledde ka yambinaama altinere kenyam don sappo e didi lewru meendu du latke wakkati du e juude yimbe demo be politide tiddalaji dibe jogi bangal nawtara de posoni ngaji dibe nyaloma hande ole deme mabbe de secret dum semmi kabaruji min jogane on talatar hande bismillah modon be hedaade dum ni puɗɗinam ɗiɗo kabaruji e haltande on wiide parti politique en gonɗi le leydi amen di fayetto yimɓel fu gaɗoɓe imma daraji ɗon pelle ɗi golleji mumen nawri bangal wadde imma daraji bangal politique le lindi ka fu fusama oɗo anniya ka kananke laamu hakkundejo o ɓami ɗum caggal batu en ministre en gaɗɗo talatare hande ɓe holliti ɗum waɗi caggal ko parti politique en ɓe nuygel séria mo joɗiɗo muɗum o ka immina dum holitama dum wiide nuygal seria keso parti politique en warafa mu'ine mo gulliji mi warta fa wadire dum mamani nasire kanyum woni ministre kumani do kabaruji bini de yawtagol gulliji di politique yarta le lidi amen di fa wadde imma daraji fa fa bo gulliji pawi de landingo wotiji le lindi wonko aussi photo de festan Omar Waygal
les partis politiques et les organisations à caractère
na association ngaji gondude pelle politique gulliji muden darnama le lidi di fu e mangal mudum yimbe le jiaabe le pelle politique gollobe le ciudi sar sidi mawdi le leedi ndi kanya fa yotto yo golloobe le nokkule godde an baye heddade e gollirde muuden ka tinno fati inde ton inde politique le batuji politique du fati tawe le hen neddo fu tawade le imma daraji pelle politique de fu sariyana waye nangude dum nyanga dum hono holitira wiyede no golleji pelle politique de fu dariki le
leedi
ndi do kabaruji fu on baye tottude hakkilaji modon do majum do hello am Facebook na do compte X bamako do ana heba balde seeda jom deede kewdi kam en ka yirta ndiyam robine gite mu MF fa andule hodon sabbi bini do ministre kumani do kabaruji bili de ndiyam fa yeto koromeji di ka wadi imma daraji altinere kem yottaade le yogay deedo deede fa faama golle majjum salisi sugo ana wonno to kede ko o heba nem do majjum do festango Omar Waygal Ousmane Ali Bouli
fotndirgol yeso satongaji wakkati fayyan dum commune goobo kanye dido bodo bomako do hebuddon diyam cini dam wana ko yafi fi hono beedo yimbe le cifiri wiide ebe dari don illa bete
kamini lendi temene
min cili hebudde ndiyam robine illa altinere yabbinande to takan lem e amé min jaata yogo woyde kanyu ana jogi satongaji kanye mi soodi bidon litre nogay temel didi yontere joni min keba ndiyam kina jummada illa 6h fa keba ndiyam yogabe uddan damdo ciudi mubben boya dara hebata fay beta ko mi ekol retard sabu mudon musile en yogabe njabata nata sinya bare law
kuma dola
le dido tidallaji kanko ministre kumini do kabaru ndiyam le lidindi o yehi le nokkule de o jewi nokku soma zep o wi dabari jan gonde fiyed le hen yalla dido tidallaji na hebene jogala
numu de kabala tutake
kabala do fu ana labi le diane falaje robinaji di fa ndiyam hebe kana tawe courant won de courant taji fu robina warata be jikko kada no cembe ka den nokku jidi fu gollata sinni courant wala tidalla moter won ko be jogi ton de gonde wadde bo amen fu yalla be kebo moter ko wadfa be kebo ndiyam ko min gat arande yo dartude dalle min en kebo fandi fu moter ngaji tati yalla ndiyam an hebe falaje e station compact gon sotiba e kati kanyu do jogi do tidalla mo
ko do ministre haldi do halaji ko jamare jogi ndi tidallaji ndiyam ceni dam kollitiide beltiki do hen sanne
leydi amen di yambine altinere kenyam nyalom ke nal adnaro alla ndu challal kudde ndem tedo fa to ledde fedde ne noddirta fawdo won Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture le golidal hakune mudum e fedde noddirta office de protection des végétaux kanyum e landini dum jande di kewdi woni ngadaadi fewde e yimbel ngarbe hawrde hembe dum wadile wakkati mo yimbel hewbe le nyalom hande o kanyum en ka wondi nawtarade posoni ngaji le gese mu en fa kebe famtar kedde sita sidi be Omar Waygal
le joda hala o nyoleman me waran famitna jamaare fe damudum tinno watta hakile honana hawalji meden hebirte dungu holliti kanko Halidou Mohamoudou directeur général office de protection végétaux
il a été constaté
malgré le gouvernement no wada bodde mudun no wawi re fufkude ana bonna awdiji kanye e hudoji lilidindi le ko remete ko sa ewide temdere fotan chapantati na chapal enay de fufkude de bonnata dum do so wattu joni bi dum gondi e hokkude jamaande hakkilaji lobbi no kan haybitu hudoji
végétaux chegane kuteji engrais ji fotare poson nanan mudun madal challan jamaare fa handen yoga e remobe ana wonde pompe de gesseji mu en posoniji fa watta kasin engrais nanan mudun yalla be heba hune dum woliti kanko Boubacar Dembélé remo goto jodi lo genni kutiala
mimi nautira engrais li awdi jamdi fuf wakkati fumi fufan awdi jamdi wattale hen posongaji fati dum hada awdi jamdi yaati yeso
horebe gollitra ko nodirte office de protection des végétaux holliti be messide handen ciagane be mati wi kulleji geeti fata liddeji hudoji nanan mudun ana wonde bonnede handen to jamaren sabe golleji bondi
yimbele jogibe kabordo be anditaka hippike nok goto to kang itete narena ana le cercle kangaba region kulikoro le wi sada fu ke bad urde ton di yimbe didom kany en ka dali hem aduna be ciutike yimbe idom bonanaji kewdi do woni ko wadi tombe dido kabaruji goto jokine hala fa han wiide gollobe hewbe kany en du barmil on do nokku kanan kobe gombel on do nokku fala nyaloma hande o wala fu ko jabi sifa do hem nafa ana e jande do woni ko hollita altiner 12 lewru mai hitan 2025 nokku noddirta jallola ngeni ngoni le commune mahina cercle bafulabe janare ji hokkama ton sokab jangobe sappo e jettom bande classe go obo yotta do classe jeegobo ngadnaabe ndedo mojjere kany em hokkama kayen ngaji fayeto livre ji kany ko nandi e mudum yimbe sarab sokab jangobe fayeto inde ande em le nokku o beydaade e fedde landin do nedo ngaldo kawrtal jaati don kappo e le faba muya nedo goto jaado le ngendi gondi gondo leydi sellato kany em hebi odo hakkile kany en jaati landini dum
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
le leydi amendi ka yimbe hewbe kanyum em ka wontom soni wadan neddo modjere ana yidi kanyum ka nande e hunko joomu ana wiya dum tiabu doni merci e le hala tuba konde fa kiben famtare le dido golleji fu wordi anni ko chek amadou jara hebani em do majjom do fetango ousmane yalibul e mamadou oumar waygal
tiabu francin kore ana wiye merci ngol kongol iuri e latin be nodir merci dem dengal francin kore bamedun le garngu sappo bo dubi ana ja ana ngara ngol kongol wayliteke labi kewdi hedon hakkilo himbe do ngol kongol wi gol neddo tiabu
yani frustration intérieure
so jomum barkinay kande mi wadi dum hunde mi weltata ko fi mi wiyan jomum andanay kam ko ngadam mi dum ko ko neddo wadi ma fada hani barkinti dum so neddo barkinima saba mi fa wadi ni dum hunde dum hokke yakawere kasen wadde goddum
la personne quoi
non jatti ko wana kongol tan e don hollita du teddengal nafa mawdo woni e majjun wiide neddo tiabu andindo kabaru nedda ko abdullahi kone holti wiide neddo jaram do golle ko wadi ana mo isanne
affermi dal lien entre
dum beede giggol hakkunde himbele ngaddo wodo dum hokka on yakawere sanne wadde yero mudum de barkida neddo ko wadni ma fu beedan wadde kasen
encore al legar du recepteur
kanon darje tiabu ana wonde buitaade le wattu chakitidi woni ko holti wiide andindo kabaru finatawa jagine kulub li holti metti mako wiide sukaabe joni wala non fu woni ko jattata sini ngadanaama e hakkilo mako yodum rafi tedde ngal non don ko walda e fina tawaji men
kono initie nga
hande sukaabe ana persistanni sa wadni be hunde fibe barkintama ni tan be jarata bingil adama ne no lati fu so ima hunde barkina dum sa wi jomun tiabu so ko moddi gollima kany so ko bonni gollima fu andan won ko gollima kay so ne gollinima hunde fisa da han yobdi dum jobada na han barkinde sanne sebdi dum holla birki jomun
yo wana kalistan non
fa ngol kongol tiabu heddo o andindo kabaru nedda ko holti wiide sukaabe ana kani hollitede nafa wiide neddo tiabu
l'école sukaabe ana kani jenginede sanne dum watte heje jandeji mabbe sukaabe pammine no kani barkinirte
wiide neddo tiabu wana kongol tan dum wadandu fa neddo beeda tinare do golleji di watta na di wadanta himbe edon waydu latade sababu metal hakunde himbe ko latifu wiide neddo tiabu ana jokkini wadde nafangaaji hakkunde himbe
kalaabe kediibe andon don mi kaddate kabaruji amen di kikide hande hono no andir don fadje fe nokude o seeda yewtere amen magazine de wala jokkitaado assalam magazine amen kertanaado rewbe leleedi amen di nyaloma hande o ka ana fawi ana wodane rewbe le gujjoobe goyka rewobe kanyo en kan o kanju kan wondi hebude sambe sanne le leedi amen di wakati chakiti to latike nambo tobe na du gujjobe kulantireji yimbe le lumoji di ko hewe mu en du fo tawa rewbe woni gado be dido golleji fa be chuudo yimbel be ngata dido golleji ko hewe mabbe du fo tawa toro kaddude baleje kadle baleje bornto fa war dido golleji julabe hewbe kanyo en ka holiti wiide kalsiji mu en ko hewi bo mursama sabi odo golle goyka debbo anali fina tawa leedi amen di na fa kembe fam taran dido golleji fu wordi anni ko fatiya tara kan kejabe amen gombe le kreduji de hebani em do majjum do fetango
demba jara yo julajo cotto bagiji ambassangaji kanya disage vaccinaji le luma mango bamako holiti metimako yo golle keso lati do sababu e wi mako baydinde julabe yo gabe ittude sukabe jokolbe sellube haybude jaagu modon ana e dabreji kesi dio ami joni kanya wattugal appareil de surveillance un en e nandore modon woni ko wadi forena pitigi makko
buyi kayo hun maten sanne lumoji amen di ko hewe ngado be dum be dum fu yo rewbe wala fu kameraji dimin jogi don minen ka minen jati haybata yimbel natobe jaltobe de boutiqueaji amen di darnam goto sella do goto heddo le boutique o an yewa jomka natobe jaltobe hudi yaltinta ana metti sanni yide yimbe yogabe kanyu en kan golle mu em ye wujude tam yimbe wobbe ko jeyi
julabe hewbe wonbe le region ngaji di koltiwide kibbi tor e o golle le mabbe ana hen o debbo julajo cotto somayiji gondo kajulo
ne dem sus wom kor no do fa wujja kam nyalama mudum o min e suko an debbo wondino wom debbo ngardo do hore tabal amen gal mom chikitino jati ana wowi wujjude min fuddi bamde somayiji amen di mo suuda le sakki mako suko an debbo o noddimo so banti ko wujji so watti le sakki mako o ko fu bimo mi man debbo fu mo sala e wujju suka mudum fu an jablataade
jeebi dembece
yude kay yaade sigaso jabbarade do bamako do himbe hewbe kulti metti mbene o golle e wi mabbe dun ana hersina rewbe malli
ko mana gilato
saddamaano naawiri fu haana wujjude uru fu so a dembo jaati a welli hore fu himbe sappike ma juude so wana dum be ngujuda be jaati warete na do uddo ma kaso sende e sukaabe ma wana sadaka yopata rewbe wujjude fina tawaje amen di do futti pirama caggal debbo le nyalo mo hande o ni tam yupira
bintu jane yo debbo kombotodo mom min kawri le lumu mango bamako holti wida dun ana wembi o dum fandini modu e o tagu keso rewbe
sawi a gollata ko chaltoda ka wala kasen kolleta mo watta so keba ko jogorda hore ma rewbe sela dum sa du wana ko mudji fey e debbo
so kashin li may
e wi andindo kabar fina tawa magindo ko watta di golleji yo sabe eden gonde yopude darjaaji fina tawaji men eden holla wida dum himbe mali ana gonde e yopude ko tawri mobbe mubben e do wadgol di golleji bondi kersinoji himbe
dans le temps les femmes nem rewbe an sahino san e bi jangodo san burde worbe dum sabi so hewe mabbe fujje botano nguika yoga e mabbe ngadobe dum be hore so nangama ana wujja hunde le lumo yimbe fu filtinan dum an hella do hore mudum so yimbe ne fu helli do hore madatam anka suduma heli latta ko fe hunde kasen yimbe fu hannondiran dum le lumo to kaltentebe dum be do yam haltaya le gelle mu en dum sabi so debbo ana salo no wujjude
andindo kabar neɗɗa ko docteur Daraman El Hadji Touré holti wiide goyka wana fina tawa debbo mali
goykaji yogaji ka ana tum yo nyawu jaati won yimɓe yogaɓe a tawam hunde fu ñakayi ɗum en nga ana yiɗi wujjude ni ɗiɗo bal muɗum do ana tum yimɓel gujjoɓe saabi wonko hasindini e muɗum nadu fa holla heddiɓe kañum en ka hono mu em wuyɓe fu wala toto bal muɗum du won gujjoɓe saabi talka en jaati wala fu ko jogi
o andindo kabaru fina tawa holliti wiide waɗugol ɗi goykaji yo saabe a rewɓe yogaɓe ana jota sanne ana jiiɗi heɓude fu wattuji gonɗen joni ɗi omo darta e rewɓe nayoro dow ko tawi rewɓe mali arande yalla ana cela ɗi golleji bonɗi saabi debbo wonno kanɗo daranade birugol lobbol sukaɓe janggo